kwetinsuku takhe afundzisa tintfo lebetingesinjalo. Ngicabanga ukuthi uma bekangefika namuhla bekayothola into lefanako, tintfo lebetingesinjalo kusukela ekucaleni. Uma njalo ufuna kwathi ukuthi yini lokuliciniso, buyela emuva ekucaleni, buyela emuva kuGenesis, uthi ungathatha yonke inkolose nalo lonke liciniso kusukela namuhla. Nje tihlahla tonke ticala kuGenesis ngoba Genesis usahluko sembewu seliBhayibheli. Futhi uma sifuna kwathi ukuthi ngikuphi lokulungile, sibuyele emuva kusukela ekucaleni. Njengoba bengitama kusho itho lokusihlwa, lapho uNkulunkulu wake wenza statement futhi angeke ahluke kuleso statement. Ufanele asigcine indlela yonke. Loko lakusho kuGenesis kuyinto lefanako esambulweni. Futhi kuyo yonke indlela uNkulunkulu futhi nguloko kuphela. Nabona na, nawo onke emave akhe acinisile. Manje sithola ukuthi ngesikhathi Jesu efika, wathola bothishela lebebathethe livi laNkulunkulu futhi bebaliphendvuketele ekhathi ukuthi lifanelane nabo. Bebayithethe imiyalo yaNkulunkulu futhi bayiphendvuketela yaba sivumo kholo. Manje khumbulani, kunamunye kuphela umdali nako konke. Satan akasuye umdali. Yini sono na? Sono kukungalungi. Futhi kungalungi kukulunga kuphendvuketelwe. Mhlawumbe ngitawukwenta kucace kahle. Baba, nelibandla lelihlangene, lalelani dokotela wena, mina ngimnakene ngoba indvodza kuthi ihlale nemkayo kukulunga. Washada naye, sento lesifanako nalomunye wesifazane kufa, lomunye uletha kuphila, lomunye kufa. Niyabona na, kungalungi kukulunga kuphendvuketelwe. Yini emanga, kuliciniso leligucukelwe. Ngako nguloko Jesu lakuthola. Futhi loko sonke lesitongena kuko, kuphela nje uma sithatha futhi sengede noma sisuse evini laNkulunkulu, kuphendvuketela livi laNkulunkulu. Ngako ngesikhathi kufika Jesu wathola ukuthi bebathethe livi laNkulunkulu futhi baliphendvuketela, wase wenta lisiko lemuntu. Futhi wathi, kungani wena wenta ngekwakho kwe ugucula livi laNkulunkulu na? Ngekuthatha emasiko abo futhi bagucule livi laNkulunkulu. Kulenta lisho indlo letside impela lelingayishongo. Sithola ukuthi wakuthola lokho elusukini lwakhe, futhi bekatokuthola lapha namuhla. Futhi naye ebukhoneni noma kulo muntu wamoya loyingcwele, lo Nkulunkulu lofanako lobekavele akhona, ahlala kubantu bakhe ngesimo samoya loyingcwele, ufakaza ngelikholwa leliciniso, lo muntu uphendvuketela livi laNkulunkulu kuthi sifanelane nesivumokholo sabo, esikhundleni sekwenta sivumokholo sabo sifanelane nelivi laNkulunkulu. Ngifuna umuntu longathola sivumokholo sebapostoli eBhayibhelini, njengoba besingakusho namuhla, ngiyakholelwa ebandleni leRoma lengcwele leyiKatolika, budlelwane nalabangcwele labangasekho, noma yini lenebudlelwane nalabafile, kukukhonta imimoya yalabafa. Munye kuphela umlamuli emkhatsini waNkulunkulu nebantu, umuntu uKristu Jesu. Nguloko kuphela, akekho lomunye umlamuli. Ngako noma yini baphendvuketela tintfo, benda sivumokholo sebapostoli. Uma umpostoli bekana noma ngusiphi sivumokholo, kwakude ento 2:38 bebeka ngiko lebebakushumayela ngaso sonke sikhathi, futhi bangcongcotsela kulabantu bafanele baphenduke baye kuNkulunkulu nakanjalo njalo. Loko kuthi uma kukhona nasinye sivumokholo eBhayibhelini, loko bekungaba ngiko bapostoli labakusebentisa. Ngako ba konke kuhola kwabo kwamoya loyingcwele kwahlala nelibi. Futhi uma noma ngumuphi umuntu noma ingelosi ake asho noma yini lephambene nelibi, baseGalatiya 1:8 bathi ayibe ngulecalekisiwe, kufanele kube livi laNkulunkulu. Paula wathi, uma kuba nengelosi levela ezulwini, ifika kini nanoma nguliphi lelinye livangeli, kunaloko lesenivele nikuvile, ayibe ngulecalekisiwe. Ngako sikholwa ukuthi emazulu nemhlaba kutawendlula, kodwa livi laNkulunkulu lingeke lendlule, ngoba livi linguNkulunkulu. NkulunkuluNkulunkulu akendluli, indalo itowendlula, kodwa NkulunkuluNkulunkulu angeke endlule. akukho ndzawo yemahlaya lipulpiti alisiyo indzawo yemahlaya ngicabanga ukuthi livi laNkulunkulu lifanele lishunyayelwe kusukela lapha ngebuzotha benhlitiyo futhi sifanele sikhumbule kodwa kusho lokho nje kwenda leliphuzu lomdzala lonsundu lapha ndzawana thite eningizimu ngalesinye sikhathi wakwenda statement wathi angamane eme evini laNkulunkulu kunekuthi eme ezulwini bambuta ukuthi kungani wathi ngoba kokubili izulu nemhlaba ukuthi awendlula kodwa livi laNkulunkulu lingeke kunjalo sifanele sihlale evini Jesu ngesikhathi efika wathi mosi ngenxa yebulukhuni benhlitiyo yenu wanivumela ukuthi udivorce nemkakho kodwa kwakungesinjalo kusukela ekuqaleni manje sithola ukuthi bathatha imiyalo yaNkulunkulu futhi bayenda yangabi namsebenzi ngesikhathi Jesu efika wathola abantu babuka libandla lensinziso batholani na ivumokholo lihlelo ngalinye litendela sivumokholo salo lucobo futhi ke nguloko lathola abantu bancike ebandleni ngensinziso futhi bathola ivumokholo letendiwe ngumuntu futhi uma efika namuhla angumuntu futhi wakhuluma nathi bekayothola into lefanako umuntu wenda livi laNkulunkulu lifanele lihlelo labo abanika ivumokholo futhi kude insinziso kusivumokholo uma kungesilo libhayibheli kufanele kube libhayibheli ngoba livi lakhe li konke lesikudzingako livi lakhe futhi livi lakhe uma alivi livi laNkulunkulu linguNkulunkulu ngiloko kuphela lilivi lakhe icobo lwakhe ungu ekuqaleni beka khona livi nalivi beka kuNkulunkulu nalivi beka nguNkulunkulu futhi livi lisasolo linguNkulunkulu lisasolo linguNkulunkulu manje sithola ukuthi uma efika wathola emadvotsa ke athatha imiyalo yaNkulunkulu futhi ayenda ingabi namsebenzi ngekuthatha imiyalo yaNkulunkulu futhi bayiguqule itolungela sivumokholo sabo kude ingabi namsebenzi nelibandla labuka bantu babuka ebandleni esikhundleni sekubuka evini laNkulunkulu ngakho ke wathi kwakungesinjalo kusukela ekuqaleni sikuthola kufana namuhla njengoba ngicaphunile kabili noma kathathu manje ebuseni futhi ngibukisise lelo washi kungenda ngibe neluvalo ngakho ngifuna kusho lokhu noko kuthi lokhu kuliciniso bese kuthi ngalolo suku njengoba kunjalo manje kuthi manje njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi bambongolota bathi uphi uNkulunkulu na yebo ke yona kanye lendvo kuthi bashiya uNkulunkulu ngesikhathi bashiya livi lakhe ungaleso sizathu sinetindvo ngendlela lesenda ngayo namuhla kungoba abantu bashiya livi laNkulunkulu uma dokotela abhale indlela yekwenda luhla lwemithi nekusentshenziswa kwawo futhi wengethe lokuthithe kuko noma ususe lokunye kuko bewutosibulala sigulane sakho kunjalo ufanele ukugcina ngendlela nje lokubhalwe ngayo kunemjovo lowenele kubulala lo poison poison lowenele kuthi abulale leligciwane kuthi poison lomnengi kuwo ngaphandle kwelikhambi kungabulala lesigulane futhi likhambi lelinengi ngaphandle kwa poison lingentani na Belingeke lisithe sigulane sakho ngako ufanele ukugcina kunjalo futhi nguleyo ndlela livi laNkulunkulu lelingiyo liluhla lwemuthi nekusentshenziswa kwawo laNkulunkulu yebo mnakethe kuluhla lwemuthi nekusentshenziswa kwawo laNkulunkulu kubantu bakhe kwelapha konke kugula tonke tifo sono nekwemtimba noma kungaba yini konke kuhlangabetwane naso evini laNkulunkulu amen livi laNkulunkulu lalinjalo ekuqaleni lalinjalo nasemnyakeni losemkhatsini linjalo kuwo wonke umnyaka futhi linjalo manje ekuseni ngalokufanako nje njengoba lalinjalo ngesikhathi alikhuluma ngoba lingeke liphambuke nakancane ngoba lilivi laNkulunkulu khona ke bantu namuhla akumangalisi bamemeda insuku temimangaliso selwendlulile ayikho into letsiwa ukuphilisa kwaNkulunkulu bakwentelani na ngoba bathethe livi laNkulunkulu base benda sivumokholo sabo lesigocotwe kuso futhi bayihlanganise kabi lento futhi abanamandla ekhathi lapho uma ingelosi umbishop lomkhulu noma kungaba yini efike futhi antshintshe livi linye kutontshintsha loluhla lomuthi nekusentshenziswa kwawo asihlale kanjalo njengoba lishito loko uNkulunkulu lakusho asiliyekele kanjalo emabandla aphelile namuhla baphambukele ekunhlanhlathekeni ndzawana thide benda tinhlangano benda emahlelo kuletha abantu balandzele tivumokholo esikundleni sekulandzela Kristu angifuni sivumokholo kuphela Kristu akukho mthetho kuphela luthando futhi akukho ncwadi kuphela iBhayibheli nguloko impela lesinako sivumokholo sankulunkulu luhla lomuntu nekusentshetiswa kwawo lwaNkulunkulu ngumjovo waNkulunkulu wesono ngumjovo waNkulunkulu wekuphilisa kwethu futhi lingemandla aNkulunkulu labonakaliswa kithi njengoba sithatha livi etimpilweni tethu manje sithola ukuthi bayaphendvula bambongolode babuye uphi iNkulunkulu waMose sizathu sekuthi Mose ahlale naNkulunkulu netinto kwakukuthi uNkulunkulu bekalandzela umyalo weluhla lwemuthi nekusentshetiswa kwawo waMose Mose bekalandzela livi laNkulunkulu indlela Petro, Jakobe na Johane labashaya imathi ngaso sonke sikhathi ngenxa yokuthi balandzela livi lapha esikhathini lesithithele sendlulile wonke umuntu uyathi ukuthi ngiyayithanda inkoyoyo futhi ngidubula na kanjalo njalo futhi benginoluhlobo lwemodel 70 Winchester lencane ngema ngephandle futhi emayadini langemashumi lasihlanu enkoyoyo yene yekudubula ngadubula tinhlavu lethi siphohlongo tendlula embotsheni lefanako emayadini langemashumi lasihlanu futhi kwaphuma kancane kwadubula ufanele udlale ngako futhi ukugwezelete futhi ngiyathanda kwenda lokho ngithi nje kuthulisa imizwa yami futhi lokho kwaphuma angikonanga ukukwenda ukuthi kungene bengicabanga ukuthi sidzinga kulungiswa ngasithumela emuva enkampanini iWinchester baphendvula base bathi oh mina ke uBranham noma mnumzane Branham bathi uma leyo Winchester ingulesinye saleti kahle kakhulu kunadotonke wathi uyohlangana ngeli inji emayadini langemashumi lasihlanu emayadini langemashumi lamabili nesihlanu ngiconze ukuthi li inji ngemayadi langemashumi lamabili nesihlanu wathi lokho kuhle kwendlula konke loyoke ukuthole ngangathi lokwehlukile bengathi ngemayadi langemashumi lasihlanu ngathi bula tiphikili letinenhloko lenkulu lethi siphohlongo leticondzile ngaso ngako ngathi kuthi lokho kwakuliphutha manje nguleyo ndlela kuthi angikonanga kuphumula ngaze ngasibuyisela emuva manje sitokwenda into lefanako manje angisuye nomunye walabantu laba lothanda kushaya futhi asakade libandla lisho njalo ngako asihlale nako nje uma abapostoli ngelivi laNkulunkulu ngemiyalo yaNkulunkulu ngamoya longcwele lofanako lesinawo badubula tiphikile letinetinhloko lenkulu taya ekuphilisweni kwebuNkulunkulu emandleni aNkulunkulu uma sitohlala nalo siyathi ukuthi kunjalo lapho ngako hlalani site siconze ngqo ekhathi Ngoloko kuphela ngoba siyathi kwake kwakwenta kanye kunjani tinsuku temimangaliso setendlulile na Jesu Kristu longuye itolo namhlanje phakathi na kungenteka kanjani kuthi loyo uNkulunkulu afile kuthi aphindze avuswe kuthi uyaphila phakathi na singakwenta kanjani kusivumo kholo ngesikhathi uNkulunkulu angena sivumo kholo na uNkulunkulu ungumuntu uNkulunkulu uhlala ngikhathi kwelibandla lakhe uthi wena ulibandla lakhe uma watalwa kabusha futhi wagcwaliswa ngamoya longcwele ulibandla laNkulunkulu uNkulunkulu uhlala kulakho uhlala kuleli dokotho kanye nawe ngesikhathi uNkulunkulu ehla wabanyama wakha emkhatsini wethu wendani na wendlala lithende lakhe emkhatsini wesidalwa lesingumuntu washiya sigaba sakhe kusuka kuNkulunkulu waba ngumuntu kuthi abe kuthi umuntu angaba njengaye oh uba ngimi kude kuthi ngemusa wakhe ngibe nguye oh indlo lenkulu kanje pho singeke sakuconza ukuthi kwakuyini akumangalisi bantu babitela ngephandle namuhla uphi iNkulunkulu na buyelani emuva evini buyelani ekuqaleni ekuqaleni wathi kubafundzi bakhe hambani emhlabeni wonke futhi nishumayele livangeli letibonakaliso leti kuyobalandzela labakholwako kwaba nguloko ke buyelani emuva kulelo livi lelifanako uthi liyoveta into lefanako balandzela lelo livi futhi laconza ngqo ekhathi futhi ladubula tiphikili letinenhloko lenkulu sonke siphikili tonke tetsembiso uNkulunkulu latenda sabonakaliswa uma stobiyela kulelo livi lelifanako lidubula tiphikili letinenhloko lenkulu letifanako lende imangaliso lefanako lende tindlo letifanako lende impilo lefanako lende sidalwa lesifanako livuse labafile liphilise labagulako likhiphe bodeveli libone imibono diprofeto livangeli lelifanako leladubula sipikili lesinenhloko lenkulu ngaleso sikhathi uma sitobiyela kulokufanako njengokuthi sibuyisele sibhamu esimeni lesifanako lesasikuso enzaweni ecala lokuzisithela konke kuphuma kuso kutobeka le nhlavu iconze ngqo futhi uma sithola konke kuzisithela kwekungakholwa kuphume kithi livi laNkulunkulu liyoconza ngqo nje njengoba lalinjalo ekucaleni kwekucala kunjalo impela kuyoconza ngaso sonke sikhathi kwende njalo kanye kutokwenda futhi unganeliseki ngesivumo kholo noma lokuthiphe hlala khona lapho kuze kuconziswe livi ngqo kungikhumbuta ngesikhathi lapho make nababe noma babe longadali inkosi yethu Jesu bekamthethe wamenyusela emkhosini wePentecostal futhi bahamba luhambo lwetinsuku letintsathu futhi ekugcineni baphuthelwa nguye bebangakhoni kumthola libandla selihambe ngaleyo ndlela manje selihambe kakhulu selihambe cishe iminyaka letingulungwane letimbili futhi laphuthelwa nguye naku-ke kukhona tibonakaliso nzawotonke kubonakala kwekubuya kwakhe futhi bathi uphi nkulunkulu na uphi nkulunkulu na kwendekeni kuye na nike nacaphela Maria naJosefa bamfunisisa emkhathini wetihlobo tabo kodwa abamtholanga namuhla sibuyela emuva kubona ukuthi ema-Methodist amtholile yini ema-Baptist unaye ema-Presbyterian noma ema-Luthela cha mnumzane abamtholanga kanjalo futhi angeke size simthole nathi namuhla akunandzaba ukuthi sitama kangakanani kubuyela emuva futhi sivuselele lelinye lalawo lamadzala emahlelo lafile angeke sikwende bamtholaphi na lapho bamshiya khona haleluya ngicabanga ukuthi ngingumgiciki longcwele ngiyacabanga nguye nitomthola njengoba benda nje lapho bamshiya khona lapho bamshiya khona ulapho la bamthola khona kulapho la libandla litomthola khona bamshiyaphi na emkhosini wePentecostal litomtholaphi libandla na emuva emkhosini wePentecostal lapho bamshiya khona ngesikhathi badonsa basuka emfundzisweni baapostoli nakanjalo njalo emuva kuleyo minyaka yasekucaleni emuva lapho badonsa basuka kuko base babumba imvumo kolota yabo lucobo uthi yacala imfundziso yebuNikolawu yenda libandla leKatolika wahlela inkolo yaloko lokubitwa ngenkolo yebuKristu futhi kusukela lapho bahlelile futhi bephula izinto futhi baletha onke amaKristu etivumo kolweni nakanjalo njalo futhi wakuhlanganisa konke kwaze kwaba sibumbatha lesifanako nje lasithola ngesikhathi efika kunjalo impela emuva ekucaleni lapho simshiye khona ngesikhathi anemandla ngesikhathi avusa labafile futhi waphilisa labagulako futhi wakhipha emadimoni lokho kusemuva ngqo ekucaleni lapho simshiye khona bathi ukuphi yena na ngabe une-Methodist na ngabe une-Baptist noma ngisho ngabe unayo yini iPentecostal na cha mnumzane buyela emuva e-or hayi inhlangano yePentecostal lihlelo lePentecostal lelo ligama ngubani longahlela iPentecost na ngitshele iPentecost ayisiyo inhlangano iPentecost isendakalo kunoma nguliphi likholwa lelifuna kulemukela ngubuyela kulolo lwathi hayi kubuyela emuva ehlelweni kodwa emuva elwatini iPentecost ilwathi ake nginitshele lokuthide bukani sithelo semabandla emaPentecostal la sitala kunamuhla nitothola ukuthi abakacali kusukela ekucaleni kuphikisana kuhwilithisana kulwisana kubheke phansi kuthonsela kulokhu nekuthonsela kulokwa Jesu wathi kuJohane welishumi nakune noma Johane welishumi nesihlanu mina ngingumvini nine ngemagala ngabe kunjalo na manje nine balimi nine baseTexas baseLouisiana futhi noma ngibani ungahle ube lapha noma ngimuphi lonemcondo lobhadlile lowake wawubona umvini ukhula uyathi ukuthi umvini awutheli sithelo emagala emvini nguloko lokuthela sithelo kodwa lithola kuphila kwalo emvinini Jesu ungumthombo wethu wekuphila yebo mnumzane manje sitocaphela ke uma Jesu angumthombo wekuphila kwethu konake ungumvini weliciniso kona kanye nje lokuphila lokusemvinini kusegaleni futhi uma lo mvini uveta ligala lekucala nalelo gala linjalo sicukuse emagrebisi sivela kulo uma like laveta lelinye ligala liyoba sicukuse emagrebisi liyoveta lelinye ligala liyokuba sicukuse emagrebisi futhi kuyoba luhlobo lolufanako lweligala leliya ekupheleni kwemvini. Oh Nkulunkulu, manje ngitsinga ihafu yeli awalami nje ngilungela kulishaya. Amen. Sonke sikhathi uma lo mvini uveta ligala liyoba njengeligala lekucala ngani na? Ngoba lokuphila lokusemvinini kuyoveta luhlobo lolufanako leligala. Uma umvini wokucala ulethe emagrebisi, lolandzelako ungeke uthele mathanga, lolandzelako ngeke uthele sithelo semawolinji. Bese ke emva kwesikhashana kwehle njalo kanjalo, kungeke kukwende. Uma umvini weliciniso uveta ligala, futhi uma Jesu uligala ekucaleni noma ungumvini, neligala lekucala lelaveta babhala incwadi yetendo emva kwalo. Ngabe kunjalo na? Libandla lePentecostal, libandla sibili lePentecostal, futhi labhala incwadi yetendo ngetibonakaliso netimangatilandzela likholo. Uma lowo mvini weliciniso sibili uveta lelinye ligala leliciniso, bayobhala incwadi yetendo emva kwalo. Yebo mnumzane, lapha eArizona kungesiko kathena, ngangibuka sihlahla ebaleni lendvosa, sihlahla semawolinji, lalinetimhlobo letimfika letehlukene tesithelo esihlahleni sinye. Kwakungito tonke sasisithelo lesehlukile. Kwakusihlahla semawolinji kwekucala nje, kodwa sasinemaphomegranate, sasinemalamula, sasinemagrapefruit, lonke luhlobo lolwehlukile lwesithelo seluhlobo lwemaolinji. Ngani na? Betifakelwe ekhathi lapho, betiphila ngekuphila kwaleso sihlahla, kodwa betingakhoni kuthela lutho ngaphandle kwaloko lebetingiko. Betingeke tilethe emawolinji ngoba tingumvini lofakelwe. Kodwa sonke isikhathi uma leso sihlahla siveta ligala leliciniso kuso lucobo, kwakusihlahla semawolinji, nemawolinji lesasiwathela. Nguleyo ndlela namuhla sifakele iMethodist, iBaptist, iPresbyterian imivini emvinini weliciniso, futhi siphila ngemandla awo. Kodwa lingeke lithele lutho ngaphandle kwetivumokholo nelihlelo. Kodwa uma lo mvini uke waveta lelinye ligala liyoba inhlanganisela yemahlelo, leliciniswe ngamoya longcwele impela nje, njengoba kwakunjalo ngelusuku lwePentecost emuva ekucaleni. Amen. Ungcono ngiyekele. Amen. Uma lo mvini uke waveta lelinye ligala liyoba njengoba lalinjalo ekucaleni, sifakela tonke tinhlobo telibandla timvumokholo kuwo, iBaptist, iMethodist, iPentecostal, iPresbyterian, iLuthela, iBaptist, futhi wonke uthela sithelo seBaptist, sithelo seMethodist, sithelo sePentecostal, nako konke lokunye. Kodwa uma sekubuya, uma lo mvini uke waveta lelinye ligala leliciniso liyothela sithelo samoya longcwele. Amen. Uyo bathi yebo ke singemaMethodist. Kwakungesinjalo kusukela ekuqaleni. SingemaBaptist. Kwakungesinjalo kusukela ekuqaleni. SiyiPresbyterian. Kwakungesinjalo kusukela ekuqaleni. Asikholelwe kukhulumeni ngetilimi. Kwakungesinjalo kusukela ekuqaleni. Asikholelwe kuphiliseni kwaNkulunkulu ebandleni lethu. Kwakungesinjalo kusukela ekuqaleni. Haleluya, lesikudzingako namuhla. Yinto letsite lebuyela ekuqaleni futhi ibiyele emuva ekuqaleni. Haleluya. Sikhathi sami sesiphelile, asikhuleke. Nkosi Jesu, oh kwangathi ngingaphila ukuthi ngibone lolu suku libandla lelibuyela ngalo ekucaleni. Siphe kona Nkosi. Gcwalisa lendzawo lencane manje ekuseni. Baka emandla lomelusi lomncane lapha Nkosi. Nalaba labanye. Siphe inkathimulo yakho, siphe umusa wakho, siphe umhlangano lapha Nkosi. Asikhohlwe ngaletinye tindlo futhi sibuyele ekucaleni, ngoba siyathi ukuthi inkosi yethu ikhuluma etimfitweni tethu manje ekuseni. Susani le mivini lefakelwe laphaya, ngehlukanise nekungakholwa. Buyelani ekucaleni, ngulapho labe kunjalo khona. Uthi Nkosi, sifuna yonke into ibe njalo kusukela ekucaleni. Nkosi, akuthi lwati lwethu uma singakaze sibe nalo namanje ekuseni, uma akhona lohlethi lapha longakaze abe nalolo lwati lwekucala lwamoya, uthi wathola lowo moya lofanako lowathululwa ekucaleni, kungani sifanele sithathe sibambiso na? Kungani sifanele sithathe lokuthite lokubuhatha na? Kungani kuthatha lesilukhuni lesibanzako lesinemthetho lesingakehluki sivumokholo lapho tibhakabhakade emaPentecost tigcwele tihloko letingito na? Kungani nithathe lokungena esikhundleni na? Ngothi asibuyele emuva ekuqaleni. Uthi sikwemukele njengoba benda ekuqaleni. Uthi sibe nemisebenzi lefanako, tibonakaliso, timanga letitshela sithelo lesifanako. Luthandwa kujabula kuthula, kukhutsathela kulunga, bumnene, bubele, kubeketela. Nkulunkulu siphe kona, sive babe, ngoba sinikela leli bandla lelincane. Nale mvuselelo kuwe esandleni sakho egameni la Jesu Kristu. Amen. Nkulunkulu anibusise, ngiyakutonza kuthi ngimele ngigijime kodwa sekusemva kwensimbi yelishumi nakunye manje. Ngitonibona kusihlwa. Ngiyabonga.